Ebi kuluma bambi biwono. Ebi kuluma bambi biwono. Oh yeah 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 yeah. Munywani wange onasobola. Yeah 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 yeah. Waliwo musajja kola kwenjogera ko. Waliwo musajja wamanyi kwenyimba ko. Eyakola ngedda akyakola. Eyawonya ngedda akyawonya. Erinnya lye ye Yesu. Erinnya lye ye Yakuwa.
Ekigambo kyali Katonda. Alaba ewange manya yalaba newa. Akola ewange manya newa jakola. Manya manya mulungi tachukanga. Manya manya musufu tachukanga. Lord Ebyagaana. Manya musufo tachukanga.